sauti yao. Mkoloni wa Mungu.
Nitizame machoni, hata kama haunioni, weka imani ndani na uamini. Hakuna mtu wako chini ya mwingine, sisi sote tuko chini ya jua, na najua kwamba Mola ndiye muumba yote. Hakuna mtu wako chini ya mwingine, sisi sote tuko chini ya jua, na najua kwamba Mola ndiye muumba yote. Uwe tajiri ama masikini, uwe mashambani ama ofisini, imani maombi lazima mbele. Uwe tajiri ama masikini, uwe mashambani ama ofisini, imani maombi lazima mbele.
Amini, 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 amini Maulana.
Nayo naeza move space, siwezi turn back, no no, niko na grace. Nime come for salvation, ndo niwe na peace. I'm ready to revive, Lord, pull down my pace. Kila time uko lonely, sorry for the loss. Sometimes ni my yawning, sorry for the cost. Most times you just mourning, sorry for the ghost. Just believe, just believe, Buddha yeye ndiyo boss. Sai umechanganikiwa, ujue li unabarikiwa. Umefanya mada, corruption, theft na unapanishiwa. Lini utaokolewa, una envy ata mbweha, unaomba ukate hewa ama ukatupwa mwea. Jesus call his name, and your CV change again. No more pain, no more game, no more shame, say amen. Devil nae, I feel pain, na kifucheki, I feel pain, na kikutouch, I feel pain, na abaki na mashame.
Kuna mtu wako chini ya mwingine, sisi sote tuko chini ya jua, na najua kwamba Mola ndiye muumba yote.
Dr. Benny!